dajimsafi.com.
Nega maturi diki, tumesha zoya diki, tunapambana. Pesa ishikiki, tunaomba Mungu wabariki, tuwatoe kwenye diki, baba na mama. Niye aliye juu, sini wana yetu, hawezi kuacha tuteseke sisi wenyewe tu. Ya tuteseke yupo for me and you. Nando mana
I'll never give up
boy,
I'll never give up.
Napambana
Babu ya viki,
that is just a reality.